Unawekaje jealous kwenye moyo wako wifi? Wakati tosha kula kiapo long time. Nashindo tako leo utakacho sometimes. Nisikize mwenzako one time. Nahitaji meditation. Kama kosa nionyeshe, usinikomeshe, nionyeshe damu. Please don't be lying. Julipe direction. Inaumiza kuona wakunifariji ndo analiza. Itajonana nawe, niseme nawe, I miss you. Paka hata nashindwa kulala. Itajonana nawe, niseme nawe, I miss you. Paka hata nashindwa kulala. Ukumweza kununula. Napata tabu, napata tabu. Ila namiye niwe free. Kama una mwingine better than me.
Tapenda tonane wapi baby, share na mi location. Gia online tu chate chapo turudisha connection. Usiniache na ma question, rudisha attention. Mwenzako sijipati kila muda na kumention. Umejenga sira na hila kunikataa. Siku zani baby kama uneza kuenda faa. Tumeangukia babaya wapi tulipojikwa. Maneno angekuwa chakula siki ulisinge lalanja. Baby is not over, pendo umekoza. Staki kwa mini kwamba ulipo kuna mtu anachovia. Dele na hangover, na hangover. Over, nambie basu narudi ama ndo game over. Kila kona bala bala, send kota dala dala. Tulikuwa tunangala ngala, kitandani tunagala gala. Sa vipi kipenzi unazua msara. Naongea chozi shavuni lo siku ya tatu sijala. Yeah, don't do like that. Mami unafanya na star.
Napata tabu, napata tabu. Ila namiye niwe free. Kama una mwingine better than me. I miss you, I miss you. Paka hata nashindwa kulala. Itajonana nawe, niseme nawe, I miss you. Nashindwa kulala. Itajonana nawe, niseme nawe, I miss you. Paka hata nashindwa kulala.